So at least in the next 2 minutes, we don't expect that the Reapers Hoopers will suddenly come alive. But this would be a great victory for him, and more than just the points from the game that they will get. And you can see him seated there, feeling content for what his team has achieved. I'm not surprised really with the way that he's playing, because he was assistant coach to Mfon Udofia, who had replaced Mike Brown, who could not make it to the FIBA AfroBasket qualifiers in February in Monastir. And you saw how he was talking to Ben Uzo, because they know each other. Not that they had any plan in regards to the result today. But yeah, this will mean so much for him. It takes a lot of pressure off of him and off of his players, and now they can start to think about the second game.
Yeah, very, very well said, and well deserved by Coach Major. Not only losing his mom and still feeling the impact of that, but obviously coming here and winning first game of the BAL. But we talked about Coach Brown, who will be coaching the Nigerian national team. Coach Ugo talked about the pressure. He felt like
$211 million
Nigerians were looking today. And I wonder if there was so much pressure that was felt with their performance. But because I certainly have to believe they're a better team than what was shown today.
Exactly. I mean, when you think about the nation of Nigeria, it speaks about excellence. And this cuts across, you know, they're very popular for having sports talent, music, of course. I love to listen to some of the Nigerian music in there. And obviously, coming into this tournament, everyone was hoping that the Rivers Hoopers will do a fantastic job. It's not a great start from them. I think they'll be going back to their rooms and thinking, how can we correct this and do better and do the nation of Nigeria very proud, because Nigeria, everyone knows them to be the giants of Africa, so that has to cut across and be reflective on the court.
Yeah, that's also well said. This Nigeria has done a lot. I mean, Asai Ujiri, also from Nigeria, and he's the general manager and or president of Toronto Raptors, and they've had great success. So they will be back. One of my all-time favorite players in the world, Usher, comes from Nigeria.
Who is that?
Well, okay, you got to go. So, you know, I have a little group. I got to go Joe Dumars, because he could guard one of my favorites of all time, Michael Jordan, the best. And then I got to go Hakeem. These are easy. These are easy to pick. And so my point is, though, a lot of great things come out of Nigeria. And none greater than Hakeem Olajuwon.
I mean, Hakeem Olajuwon. Say it, you know, slowly, with a lot of respect.
Hakeem. Okay. Hakeem. You know, you could teach me speech lessons. You could. I love your accent. Actually, I'm the one with the accent. But I love the way you enunciate and speak so clearly. Those two matter. Every point matters. But how about the performance for the Patriots? And just getting to this point, congratulations to the entirety of the NBA, Amadou Gallo Fall, his team, Manu Kwan, so many people who have a hand in this coming to light. What a...
Wow, what an exciting first match. What a way to open up the tournament. The hosting team really showed us what they have with the momentum that they had from the qualifiers. They've really come in and shown us. Wow, I'm honestly speechless at the moment. Prince and Sheck, talk to me, guys.
Yeah, man. Well, this is a wow, big wow. No one was expecting this score. Like down by 20, almost lose by 30 points. You know, nobody was expecting this, you know.
Man, they really have kind of shifted the dynamic. We feel like, you know, coming into the tournament, a lot of people had a lot of other favorites. I'm not sure if the host nation was amongst those, but they definitely put the entire tournament on watch with this performance.
Yeah, wow. Everybody's watching right now. This is a big message from Virtuous Team to the whole DNL Lakes right now, what they are about right now in this tournament.
Yeah, and I think we also have to talk about the 7 foot, you know, Tom Bush from Okoto's performance, and of course the magical former University of Texas Prince Ibe, who has been great for the rest of the game. I mean, fantastic dunks, fantastic defense. His athletic ability has actually had a great impact as far as the match is concerned. And I mean, the Nigerian team couldn't, you know, withstand his performance. They couldn't stop him.
Right. Yeah. No, man, the Patriots seemed like they had all the right recipes. You know, they had everything going. You know, they had about 10 out of their 12 players had scored. You know, that in itself just shows you how they've been facilitating the ball, making sure everybody gets involved. They had 3 players in double digits, those 3 players being Brandon Costner with 20 points. What a performance by him. We had Didi Nzia with 13 points, and Prince Ibe, who definitely came to show out, who had an amazing complete package, complete game with 11 points, 10 rebounds, and 3 blocks, making sure that his presence is felt on both sides of the court.
Absolutely. And, you know, just check, what do you think this does to the overall psyche of the Patriots team moving forward?
They can get attention not only from Africa, but also to the NBA right now, because this is the NBA performance. They nearly score 100 points in the game, you know, which is NBA required. Like, anytime you get over 80 points, 90, close to 100, and you kind of to competing, like, to see that by the time, like, how the basketball is, the timing is very important. NBA teams, on the fourth quarter of NBA team, they score over 100 points. You know, if any other team is able to close near that in the Africa League, that's a very, very good performance. That means they could even do more, and they got some more enemies, you know what I'm saying, as the first game. But what I would say about the Patriots team, they did a tremendous job recruiting players that can come here and have this kind of performance. You know, there's a lot of players from their own country, Rwanda, and like I was talking about, a lot of players that grew their basketball game outside of Africa, and which is a chance for them to also expose their talent to this tournament. You know, number 11 was number 10 was one of them, and also number 14, the 7-footer. And I never seen a 7-footer take a jump shot 3, and Bush was able to make some 3-point shot as a 7-footer. This is something that they, and also let's not forget about they have a group of people that are really they are coached by a very good head coach, Alan Major. This is a very good performance for him too. He has a lot of experience coaching all kind of players, right, from American college all the way to here. He's an NBA coach before for Charlotte in 2010-2015. So he know the dynamic. He know when to call a timeout. He know how the game is going. You know, like he really understand if you get the first punch and you do good, and he know what kind of strategy you need to come up with to change players and sub people up and put your best. You know how to manage a team. And he done a tremendous job by doing that, by using Prince Ike at the time that he needed they are the founders in it. And Brandon Costner, you can tell that he's 33 years old, and he used it at the time he needed to, and all was all performance. And he also used on J. Cole at the right time whenever he needed him, and J. Cole really did a good performance defensively, and he had some very nice assists, and he even scored some points, his first professional point in Africa. So I think the Patriots send a big message to every team. If you want to beat them, you got to have an inside presence, and if you don't have inside presence, you have to have something else to offer to beat this team.
Right.
Absolutely.
Yeah.
Quite disappointing for the Rivers Hoopers from Nigeria. I mean, 211 million Nigerians were watching tonight. And, you know, Nigeria is a country that is well known, especially soft. And, you know, just taking things seriously and producing outstanding performances. And, you know, I have a feeling that the team is going to be back. You know, I mean, it all is not lost for them. They can still come back in the tournament.
Yeah, I feel like it's only one game, and that's the beautiful thing about group stages, right? You might have a one bad performance, but you still have the ability to play the other teams within the group. And for me personally, watching this game, I feel like the Rivers Hoopers, when they played their game, they played well. When they tried to play the Patriots game, which is more of a three-point shooting game, they then kind of stirred away from what they normally do, and they ended up, you know, kind of not being able to keep up with the pace because they weren't. To me, they don't seem like as a good enough of a 3-point shooting team in comparison to the Patriots. So you got to stick to the script. You know, sometimes it is difficult with the game evolving to a 3-point game to not want to get involved and shoot as many 3-pointers as possible. But stick to the game plan, and you know, strap down on defense. And you would have, I feel like they would have had a better performance if they didn't continually try to shoot as many threes as they did while not making nearly as many.
Yeah, definitely. If you're playing a team like this team, I think the Rwanda Patriot team is really, you don't know what is their strength right now as looking at this, the team, because their strength is on both ends of the floor.
Right.
You know, they shoot the ball well from the outside, and they can finish inside. They have a strong presence inside the game. Mm-hmm. You cannot really tell what their weakness is right now as looking at them. And they're confident. They play with confidence. If you down a team by 10 points, and what better confidence can you have as a player to go forward? And this is your game for grab. You always have 10 points, and your confidence level is boosted up. I think that's what happened with the team. And they also got good players, and this is players that are very experimented in both teams. And Nigeria also have some very good, a lot of good players, very, very experimented, but they just started late, you know, than the Patriots team. And I feel like the Patriots are going to give a lot of team hard time in this league as we're going. And it's a tremendous first performance from the organizing country in Kigali that is well expected as an organizing country. As you can see, they organized it very well with recruiting. And if you look at the roster, I don't think there's any comparative to any roster in this league as far as recruitment and as far as player experiences and coaching from college. You know, when you talk about sports, basketball specifically, you know, America is a mecca of basketball. Everybody on this league would love to dream to come to the United States. If you haven't played in the NBA, you don't feel like you achieve basketball to the highest end, you know what I mean?
Right.
So most of these players, they have been playing in the United States already. They have an experience competing against the best players in the United States, and they've also been exposed to a lot of competition, and which is different. Bill, if you look at the Africa tournament and league, it's not nearly comparative to America when it comes to competition, how many games you play a season, how many practice a day. It show in a game. It show in a real game like this, you know what I'm saying? It show in a real game like this when you really have a players that have a lot of experience of playing a lot of games, practice 3 times a day. In college alone in the United States, you spend almost 6 hours a day in the gym. Like, you work out in the morning, afternoon, you work out shooting around, and the evening there is a practice. And there's a conditioning before the season, and it's all running. Basketball's all running. So all those stuff, McVeigh, is show. And, right. Francis, this stuff show on the court who's more used to the game, who's more confident with the game, who's more used to the basketball, who's more used to the ring. And if you look at Prince, he walk in the gym like he's very confident because he really put the work in it, you know, and he doesn't show. And I hear the commentator was talking about, like, he doesn't speak much. He lets the game speak for himself. That's the same thing in America here. You can tell everybody that you're the best player, but your game speaks better for you than your action, than your talk.
Absolutely.
So that's the thing. That's what they're showing right now. They have a group of guys on that roster that are showing the level of basketball that's expected from them and from the BAL team and also from the NBA.
Man, I definitely completely agree with everything that you've said, man. With their experience also comes them understanding the game. And, you know, even in the first quarter when they were down, they didn't get too overly anxious. They stuck to their plan. And once you start knocking down shots in games, you know, Shaq, as you can, you know, attest to this, when you start knocking down shots, the game opens up for you, right? It gets,
right.
The game becomes so much easier because
right.
Every time you kick the ball out to the corner, you know, you think everybody has the potential to score. So one
right.
Shot fake, you drive, now you're able to assist more, get more people involved because your jumpers are going down, as opposed to when you're not scoring as much, you can limit the defenders to staying outside with the few shooters that they might have. So I feel like once the shots started going down for the Rwandan team, the Patriots, everything opened up for them.
Right.
And, you know, for all the people joining us now, remember Rwandan champions, the Patriots just beat Nigeria's Rivers Hoopers 83 to 60 points. And that's the opening game of the inaugural Basketball Africa League. And, you know, I'm just trying to think about this game is being played during the pandemic. And, of course, NBA, FIBA have invested so much in the league. And this will actually play a significant role as far as, you know, boosting at the tournament and also boosting the continent, African continent, exposing these players not only in Africa but other parts of the world. And of course, this also to a great extent in terms of the future, you know, we're going to be having some youthful talents, like growing talents and stuff like that. Just, you know, to look back where Africa has come from and the significance of this particular tournament as far as Africa is concerned. What do you think the match that we just watched and the overall, the whole tournament in general, what does this mean for Africa?
Well, this means for Africans that there is a possibility, you know, and if you see somebody coming from another country and trying to get to where you want to go, that means there is a possibility for you. And as we all know, there is in this tournament right now, there is over 154 players from 24 countries across Africa, Europe, Middle East, and USA included. That means everybody trying to go to the NBA. So, but the majority of players that have been given chance to play in this tournament is the African players, the local players that haven't get chance to go out, and there's a lot of them in this tournament, and this is the chance for them to also prove that they are NBA caliber, and also NBA is doing this to expose the talent of Africa, because you cannot talk about any sports and any athleticism sports like basketball, soccer, and other, and several of them, that if you don't include Africa in it, you know, and because we proved that on a lot of level professionally in Europe and United States, we start having African players and NBA MVP, and we start having more Africans and NBA All-Star. We start having more African and NBA United States colleges, NCAA Division I programs, Division II high school. We start having Africa presence and everywhere because of our athleticism. Now it is for Africans and the people from Africa to see that this is an opportunity not only for basketball, but also develop the country a lot of way, because basketball is something that's beneficial to the players and their family. But the side of the commercializing, the bridge between United States and Africa, and the economy-wise, and how the connection is, the bridge of culture, the bridge of all kind of activities, and that can be more beneficial to Africa more than other countries. I think this is Africans should be able to take advantage of this as much as they can, you know, and especially local players, this is the time for you to shine, you know, and And you see players that come from outside, they shine really good on this tournament because they know what this business is about, how serious it is. And it's time for African players in this league also to show the same performance. And you saw that one of the Africa best players was in the gym right now as we were talking, while watching the game. We saw Luol Deng in there from Sudan, and he's one of the best players from Africa that play in NBA in the United States here. And so you can see that it's a chance for Africa more. Like, I can see a big bridge because ESPN is going to share these images to the scouting in America. NBA TV is going to be carrying some of this game, as far as I understand, and it will be more interest on NBA scouting. And who know NBA scouting in this gym right now, trying to recruit the best talent to go to their team based on what they can offer, what contract they can offer. So it's definitely something very, very good for Africa more. And we've never seen something like that before. We've seen tournament in soccer, but we've never seen a major league NBA basketball with the billions and billions of dollars interested in organizing a league in Africa. I think the team should take advantage of this to the maximum and expose the talent to get opportunity somewhere else.
Absolutely, absolutely. Yeah. Well said, Sheck. I definitely feel like the spotlight is on Africa now. As you've mentioned, there have been plenty of NBA basketball talent from Africa, but it was one-offs. It wasn't club teams. It wasn't a collective unit where you can sit back and watch an entire African team really demonstrate how they can play together, the level of chemistry, the level of talent, what they have to offer. And I don't feel like it could have been in a greater city, really, in Africa. Kigali is doing phenomenal. So this is a great showcase, not only for the Patriots team, but for the country of Rwanda in general. So it's a great start to the tournament, in my opinion. We have some amazing games coming up tomorrow as well. We have GSP versus AS Douanes. We have Maputo versus Zamalek. And we have GNBC versus U.S. Montserrat. And a lot of people could say that U.S. Montserrat, the team from Tunisia, is one of the favorites as well to go all the way. What are your takes on some of those games coming up tomorrow, Sheck?
I think the Maghreb basketball have been very improved at the time. They're always good in soccer. But basketball, they are becoming really, really hard team to beat for the dark Africa. I don't know how to explain this, but you know what I mean. The Maghreb are East Africa, but the West Africa and South is Black Africa. So the Maghreb is kind of on the edge of taking over, because when you take a look at the competition in Africa the last few years, take BAL out, you know, the African Afro basketball tournament, and you see the Maghreb are in top three, top five, like all of them, Tunisia, Algeria, Morocco, and Egypt. Right. Especially Algeria winning, I believe, last couple of years. Algeria won the Africa Afro title, and Angola used to be the best on it. Angola won more title in Africa, more than any country in Africa, but the Maghreb really coming up strong. And they also have a professional players that play in overseas. If we take a look at the roster right now, the players they brought to the DAL tournament is solid, you know, because they recruit very good and they have more economy power to, I don't know how to get players, you know, they have more
financial incentives.
They have more financial liability to be able to bring more players, because this is the country that are more developed financially than a lot of teams in this tournament. So they are able to bring any players in it because they're financially they're reliable and everything. So financially also is hurting a lot of people on the other side to get recruited, you know. And as police, I'm pretty sure a lot of out of the Kigali team, I'm pretty sure a lot of players went with the majority local players, and because of financial ability to bring players from other places, you know, I don't know how the contract and every business works, but it's an understanding between coaches, players, and the organization. So a lot of teams doesn't have that same liability to able to bring players from other places. I think Maghreb team is going to be very, very tough to beat. You know, even this big performance of Angola team, and I can still also see Angola having the hardest time with the Maghreb teams, because they really They're very skillful, and they might not be athletic like the other team, but they are very good passing the ball, move the ball quickly. They're very good with three-point shooting, and they're very good with getting the ball to the bucket the quickest as possible than a lot of teams. So that's the understanding I have with the Maghreb team. Tunisia, Algeria, Egypt, Morocco included. All these countries can surprise a lot of teams by just beating them quickly, not because of the athleticism, just because they are quick and they're also understanding the share of the ball on the court and quickly. You know, they really play like European basketball, the Maghreb teams. When I look at the Maghreb team in the past with Apple basketball in Africa, I see this team really pass the ball like, you know, the San Antonio Spurs type
yes.
of game.
Yep.
And like they communicate, they really give the person that's open to take the shot. They're not worrying about who's going to get the shot. They're worrying about sharing the ball, you know, and that's pretty much what is going on after the game.
Right, right. Now,
yeah.
Amazing, amazing game, amazing start to the tournament.
Yeah.
Thank you so much for being with us, Sheck Tierro.
You're welcome.
He is a legend in the stratosphere of basketball here. Prince.
Anytime. I really enjoyed my song, especially this partnership with the NBA and FIBA. Fantastic stuff, and we shall be keeping you posted by TMPR Africa.
Absolutely.
Yes. Absolutely. Well, looking forward to see the next game coming.
Sounds good. We will be back tomorrow.
Okay.
All right.
arintaas markuu waxay u baahan tahay qofka markuu heerkaas galayo in uu helo sidoo kale qof ku takhasusay dhinaca dhimirka oo at least haddii qofkaas wixii uu dib u xasuusinayo gocashadaas ee u keenaysa in uu xanuun ka sii qaado ka caawin karo, laakiinse qofkan go-aankii uu go-aansaday in uu banaanka usoo baxo uu yiraahdo qofkaas waa cafiyey maalintii uu intaas sameeyo wixii u badan tahay in niyad ahaan uu daawoobay wixii buu ka hadlay haayey wixii buuna wuxuu qirtay in uu ka gudbi karo oo isaga uu naftiisa u qiray u arkayna teeda kale geesinimo go-aan leh oo niyad ahaan ay u gelisay. Ma dhici kartaa inay qofkaas uu ku daawoo way u badan tahay. Xaqiiqatan waxyaabaha traumada ahna waxyaabaha lagu daaweeyo amase la isticmaalo way ka mid tahay cafinta, laakiinse waa in la helo qeybihii kale oo tiraaya baxa qofka loogu sameynayey. Waana ogahay inaad aad arintaas aad uga shaqeysaan oo aad ugu dadaashaan. Waana arin aan aad u dhiirigelin lahaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Rawda. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ah maxaa dhacaya haddii aanan la iska daweyn dhibaatooyinka xagga maskaxda ee ka dhasha qaraxyada iyo guud ahaan colaadaha sida dagaalada sokeeye ee hadda maaragta waddankeen uu kasoo kabanayo, balse weli ay maaragta aad ka dareemayso in saameyntiisii meelo badan laga dareemayo.
Waxa dhacaya waa wax kuleba dadka shaqsi u saameynayo. Shaqsi wixii saameeyana qoyskiibuu saameynaa, qoysku wixii saameeyana bulshadii bay saameyneysaa, bulshadii wixii saameeyana qarankii bay saameyneysaa. Waxaan tusaale ahaan taas jaranjarada ah aan u keeno waxay tahay markii qaraxyadan iyo colaadahan iyo dhibaatooyinkan ay dhacaan oo ay noqdaan dadkeena inta ugu badan waxyaabaha ugu fududoo ku dhaca waxaa kamid ah qofka marka waxaas ay dhacaan buu qofku wuxuu galaa shook. Intaasi soomaalida taqaana waxay leeyihiin hebel ama heblaayo hadalka ku dhagay way argagaxday oo saas baa maalmo kadib waxaa arkaysaa qofkii inuu dib noloshii ugu soo noqonayo. Saameynta marka raadka dambe ay ku reebeyso waxay tahay in aan uusan ka daawoobin oo mar laga yaabo wixii wax u dhow xataa hadduu arko in wixii ay dib ugu soo dhacaan. Mid waa mid cad oo ay ka mid tahay shoogaas ku dhacayo waxyaabo waxaa laga qaadaa panic attack wax loo yaqaano oo ah qofka inuu dareemayo inuu naqiska ku dhagaayo dhidid badan inuu isku arko in uu qabow yahay qofkii wadnahana aad uu u garaacay waa midda medical ahaanta amase cudur ahaanta uu qofka dareemayo laakiinse maskixiyan ahaanta midda uu dareemayo oo dadka dhan wada saameynaysa waxaa ka mid ah inuu noqdo qofkii qof mar walba sharta ka fikiro amase aaminka ka dhumo
waayahay ugu dambeyntii sida ay khubarada arrimahan ku takhasusay ay sheegaan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay aadka ugu yar yihiin goobaha caafimaadka ee lagula tacaalo dadka maaragta qaba xanuunada ka yimaada coladaha marka maadaama aad baratay arrimahan maxaad soo jeedin lahayd si loo helo goobo ay dadka ka heli karaan daryeel caafimaad oo ku saabsan arrintan
waxaan soo jeedin lahaa in aan lagu koobin isbitaalada ma ahan markaan dhimirka ka hadlayno meelaha lagu daaweeyo isbitaalo keliya ma ahan waxaa loo baahan yahay xarumo amase meelo gaar loo leeyahay oo waxaa jirta la furi karo oo lagu daaweeyo xanuunada dhimirka iskuulladoo kale in laga wada helo xarumo lagu daaweeyo lagu sameeyo counseling ama mental health waxyaabaha aan isleeyahay siiba dhalinyarada aad bay u caawin kartaa maadaama dhalinyaradu ay yihiin kuwa mar walba loo yaqaano maliibaanayaasha lagu liibaana ee soomaalida dhahaan haddii dagaal la galaayo iyaga ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee qoriga la boodo amase dhalinyaradu mar walba ay yihiin kuwa culaada loo adeegsado in goobaha waxbarashada oo kale lagu daro meelo mental health centers amase laga helaayo qofkii meel uu caasimaadkiisa maskixiyan uu uga heli karo inugu daaweeyo intaan la helin ka horna waxaa loo baahan yahay in la helo dad takhasus leh dhaqan ahaan iyo diin ahaanna ku dabaqi karo takhasuskooda aad baan ugu soo celceliya sababtaan ugu soo celcelinayo waxay tahay eryadan dadka bartay amase dhinacan psychotherapiga wuu ka duwan yahay qofka bartay dhaktarka caadiga oo daawada qoraayo mar walba waa inuu qofkaas dhaqan ahaan iyo diin ahaan noqdaa qof dhisan oo fahmi karo bulshadaas uu daaweynayo aad bay muhiim u tahay maadaama waxa aa isticmaaleysa uu yahay hadal oo aa hadal ku daaweynaysa dadka
aad iyo aad ayay umahadsan tahay taasi waxay ahayd rowda cabdulaahi colaad oo maanta marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan sidoo kale umahad celinayaa dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii koowaad sheekadii waa suge iyo warsame qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare waa suge waran side waa nin caana kuna nool degmada jawhar waa 60 jir itaal u dhashay waxaa itaalka u dheer waa dadka ayan da'du ka muuqan waa culimmalajir aftahana wuxuuna ku soo barbaaray lo' iyo beer kuwaasoo ay nolosha qoyskiisuba ku tiirsan tahay wuxuu deggan yahay beelgelin socod u jirta magaalada jawhar gobolka shabeellaha dhexe ee uu ku nool yahayna aad ayaa looga yaqaan loogana tixgeliya waa suge wuxuu goostay inuu socaal gaaban xamar ku gaaro si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xidhiira baahida qoyskiisa waa barqan la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa howlmaalmeedkii beeraha waa suge maanta ayuu baxayaa wuxuu la dardaarmayaa oo uridka la taagan yahay afadiisii muslimo halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxaa ku cayaaraya da'gooyskii muslimo oo 5 jir ah wiilka dhinaciisa bidixeed waxaa ku xidhan weyno ay lo'i ka sooftay yeertooda isdabajooga ahna ay iska maqli la'yihiin waa suge iyo afadiisu muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaambo ay beerta u soo qaadatay. Waxay si xiisare u dhageysanaysaa waa suge oo kala ballamaya reerka, iyaduna waxay markeeda duqa ku adkaynaysaa fariimo u gaara baahideeda mar hadduu magaalo tagayo. Duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaaya ayaa waxaa u yimid rag jawhar ku socda oo ay waasuga ku ballansanaayeen inay isla jid maraan. Halkaas ayayna iska raaceen. Waxay socdaan oo socdaan kush taraaran keliyana ka tallaabaanba goor duhur dabayaaqadiisa ayay tageen magaalada Jawhar. Kadib markuu odayaashii la shaacabay, waasuga wuxuu si toosa u aaday suuqa baabuurta. Wuxuuse ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday. Nasiib wanaag in doore markuu taagnaa waxaa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda. Dhowr qof ayaa halkaa uga degay, si sahlan ayuuna waasuga kursi uga helay. Isla baabuurkaas uu waasuga soo raacay waxaa la socday nin isna caana oo la yidhaahdo Warsama Hawl, kana mid ah xoolo dhaqatada gobolka Mudug. Warsama wuxuu isaguna u soo danaystay isla magaalada xamar. Waasuga iyo Warsame maqaadiir eebbe ayaa ku kulmasay baabuur gudihii. Waa laba oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waayo aragnimada kale intaba. Wuxuu mid waliba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta Soomaalida wax kalaba yeelkoodi. Dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dacdhexaada. Guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel. Dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka, waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo. Reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah, muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale. Wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar turmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka, waxaana ku yaal timo aan weli maqaska la barin. Waxaa magaciisa la yidhaahdaa Dhaanraac, waana inaan meel sare ka gaaray ku dayashada xaragada reer galbeedka. Waqtigu waa isgurayaa, goor casar soo dalala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada Jawhar. Waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay. Shufeerka baabuurka wadaahu waa nin waayeel ah. Waxaa caada u ah in markasta oo baabuurku dhaqaaqayo uu dadka saaran ku yidhaahdo faatixada akhriya. Dadka oo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faatixada la akhristay intuusan shufeerku hadlin. Faatixadaas wadajirka loo akhristay Dhaanraac kaba uusan qayb gelin. Wuxuu ku hawlanaa oo ku shanlaysanayay muraayadda baabuurka. In yar kadib markii sabada Jawhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaal wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiira. Waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo bal iyo beerba ay mahadiyeen. Galley, sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaalan. Dadkii baabuurka saaraa badiidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen iyagoo il iyo laab kulansan beeraha ku daawanaya. Waa suge oo fasalkaas beertiisu xumayd ayaa kuwaan aad ugu dheegagay, wuxuuna intuu isa la raacayay galleyda iyo masagada qalbiga uga heesayay beernimaan falin bowd u dhigin weyn bahal celin kara, biyo ugu di-in dow barwaaqa ah, badar uga bixin bakaar lagu shubo, baahi weligii waa u bilan yahay. Markii beerihii laga baxay oo cabaas la socday ayuu shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka si isdaba joog ahna hoonka u yeeshay. Taasina dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay. Qof waliba wuxuu isyidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey. Waxay arkeen jidkii oolo iyo geel fara badan ku gudban yihiin. Waxaa la soo galay meel bulsho xoolo dhaqata ahi naq ka degtay. Dhulku waa doog iyo biyo dhexyaal. Midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo Ilaahay dalsankaa ku beeray. Laama cargeeyey oo caleemu ku gaafan tahay, ubaxna guuska ku sita, ayuu geed waliba la tiicaya. Ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweelinayaan lagdan iyo cayaara hidde qaarkoodna meelo kale fog ayay koox koox ugu sheekaysanayaan warsamo ayaa markuu arkay geelii oo isugu jira irmaan iyo horweyn aaran iyo galoof iscelin waayey markaasuu ku dhuftay kuna luuqeeyey heestii geela ay ahayd geelnimaan dhaqan goodir xala dhalay gaawuhu culangaarka kala gelin naase godol qaba gaagaxan ugu helin gurdankood maqal gadoon kala dhihin gaatan ula socon geed qaba u tegin waa gob yaa yidhi. Markuu wasame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo. Wasame way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad, maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan. Isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid ah gabaygii cumar isteeliya ee ahaa meeshiiyo awow iyo awow xaawo iyo aadan. Arligeenna xoolahani way ku isiraayeenay adduunsa lama sinna ee geeli horaa laysu aaminaye waa waxay abaartu u dhaqdeen odayadeenniiye haddii oo fuweyno ratiga ayra lagu qooqsho amin khayrka galabtii hadduu aaran soo diriyo usha koliya laba jeer haddaad yaro ogeysiiso umalkii uu qabay doob hadduu awda kaga siiyo indhalaliska miciduu sidii aar u rabinaayo kolna waxaan adduun kala lahayn aabi socodkaas. Si weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay, qaarkoodna waxayba wada jir ugu luuqeeyeen beydka ugu dambeeya ee ah kolna waxaan adduun kala lahayn aabi socodkaas. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa yoom toddobaadka soo socda iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha soo diyaariyey halkaana ka soo jeediyey. magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeel ayaa ku jirta go-doon kadib daadad ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeel. fatahaadda ayaa sidoo kale saameysay tuulooyin badan oo hoostaga magaalada. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka hirshabeelle cabdimahad cabdulaahi qoorgab ayaa v o eda u sheegay in daadadku ay gooyeen wadooyinka soo gala jowhar, sidoo kale waxaa kala xirmay magaalada iyo garoonka diyaaradaha. wasiirka ayaa fatahaadda uga waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
magaalada jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad biyobaxo ama fatahaado sida loo yaqaanaba. waxaa kusoo fatahay webiga shabeelle mara bartamaha maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka hirshabeelle, waxaana maxaa la yidhaahdaa inta badi wadooyinka soo gala magaalada jowhar oo dhammaanba gooyey biyihii kasoo baxay labada dhinac ama labada buuq ee loo kala yaqaano barry iyo moyke, labadaba waxay gooyeen wadooyinka kasoo galo magaalada jowhar oo dhan. sidaa darteed magaalada waxaa lagu soo geli karaa oo keliya hadda doon wallow aan maxaa la yidhaahdaa magaaladii ay u fakfakanayaan oo aan maalinba meel ka badbaadinayno ama aan ka celinayno.
waa gartay bal ka waran dhinaca garoonka dayuuradaha, magaalada duulimaad ma lagu geli karaa?
niyahow magaalada duulimaad garoonka iyo magaalada xoogoo yar ayay maxaa la yidhaahdaa kala dhaqaaqsan yihiin, sidaa darteed dayuuraddu way tiigi kartaa elaboorka, laakiin markay garoonka tagto wax allaala wixii ay wadeen duun unbaa lagu gudbin karaa maahine magaalada uma gudbi karaan. magaaladu way ka go-an tahay wadadii magaalada soo gelaysay oo elaboorka kasoo bixaysay waa ay go-an tahay oo buuqda kasoo baxday ama biyaha kasoo baxay baari ayaa gooyeen wadadii, sidaa darteed duun ayaa lagu soo geli karaa magaalada, wax kaloo lagu soo geli kara ma jiraa.
waxaad sheegtay in magaalada ay go-doonsan tahay wadooyinka ay ka xiran yihiin doonyo oo keliya lagu geli karo, marka waa sidee nolosha caadiga ee dadka tan iyo intii go'doonka uu bilowday?
Wallahi anigu waa dareemi kartaa dad maxaa la yiraahdaa meel allaale meeshii wax ka soo geli jireenna ay go'day oo wax allaale wixii imaan lahaa ama magaalada Muqdisho imaadiino ama meelo kaleetood ha ka yimaadiine wax allaale wixii imaan lahaaba magaalada ka banaankeeda ku go'doonsan yihiin oo wax allaale wixii lasoo geli lahaana aan lasoo gelin karin xaalada ay ku sugan tahay cid walba way sawiran kartaa wayna arki kartaa waana la dareemi karaa cid walba way dareemi kartaa.
Dad intee le'eg ayaa ku barakacay fatahaadaha? Maxaase khasaare ah oo ka soo gaaray dadkii deganaa meelaha ay biyaha ku fataheen?
Tuulooyinka biyaha ama fatahaaduhu ay gaareen waxay gaarayaan ilaa iyo 15 tuulo. Dadka ku barakacana waxaa hadda maxaa la yiraahdaa tirakoob ahaan ku haynaa oo maalinba maalinta ka dambeysana ay kusii darmayaan ilaa iyo 7,000 52 qoys oo ku barakacay fatahaadihii labada dhanba ka yimiday. Sidoo kaleentood waxaa khasaaro iyo maxaa la yiraahdaa ku baaba'ay hantidii ay lahaayeen oo dhan, sida maxaa la yiraahdaa dad ayagoo joogo xaafadoodii iyo maxaa la yiraahdaa dukaamankii iyo tuulooyinkii dukaaman yaryara ku yaallo makiimo yaryara ku yaallo wixii oo dhan biyo ayaa xarqiyey oo saameeyey. Sidoo kaleentood waxaan iyadana maxaa ku sheegaa jiro khasaaro dhanka xoolaha ah oo xoolo ayaa maxaan ku sheegaa biyihii ama tuuladii iyadoo xoolihii ay sida ay u joogaan ayaa biyo soo galeen, saa darteed xoolihii aadka u tabarteera oo dhan ayagana waa ay ku baabi'een. Sidoo kaleentood marka waxaa kaleentood oo khasaaraha kamid a in beero la beera maxaan ku sheegaa la beertay oo jooga xilligii gurashada iyaguna ay biyo baabi'iyeen oo ay karqiyeen, sidaa darteed xoolihiina way ku baabi'een, wixii dadkii ay haysteen way ka baaba'een. Sidoo kaleentoodna waxaa ka baaba'ay maxaa la yiraahdaa beerihii dalagga ay ka guran lahaayeen ama ay ka guranayeenba waqtiyadaas una iyaguna maxaan ku sheegaa waa ay baaba'een.
Waxaad sheegtay in ka badan 7,000 oo qoys inay ku barakaceen fatahaadaha, dadkaas hadda halkay joogaan? Maxaa gurmad ah oo gaaray ilaa iyo hadda?
Wallaahi hay-adahii iyo maxaa la yiraahdaa intiba samafal aan maxaa la yiraahdaa ka aan isleenahay waa ku wada qaylo dhaaminay, waana soo saarnay in badan, waa isku daynay inaan maxaan ku sheegaa ay si degdega wax loola soo gaaro. Laakiin ilaa iyo hadda wax gurmad ah dadkaa ku barakacay dhaxanta iyo dadada iyo maxaa la yiraahdaa intaba u saaxiib ah gudaha geedaha hoostooda yaalyaala wax gurmad ah ilaa iyo haddana soo gaaray ma jiraan.
Wasiir, dad badan ayaa su-aal gelinaya kaalinta maamulkii Nehir Shabeelle wajahaada fatahaadaha, maadaama labada gobol maamulka uu ka taliyo uu maro wabiga Shabeelle fatahaadahana ay soo noqnoqdeen. Marka idinka kaalintiina aaway marka laga reebo hay-adaha iyo qeybaha kale ee bulshada?
Waa maasan tahay, waa su-aal fiican. Annaga waxaa nala gudboon ama maxaan ku sheegaa cidina aysan ka qarsanayn in wax uun laga qabto maxaa la yiraahdaa fatahaadahaas iyo maxaa la yiraahdaa intii in allaale intii ay qaban kareen ama in allaale intii ay wax ka qaban karto Hir Shabeelle ama maamulka Hir Shabeelle, hadduu maamul gobol ahaan lahaa, hadduu maamul degmo ahaan lahaa, iyo haddii heer state ay ahaan laheedba, dhammaan waxaan aaminsanahay inaysan wax ay ka daba marsan lahaayeen ama ay ka daba marsadeen inaysan jirin. Laakiin markii wuxuu ay yihiin wax adiga kaa awood badan, waxaad u baahnaanaysaa gacan adiga kaasii awood badan ama kaasii sarreysa ayaad u baahanaysaa. Sidaa darteed sanadkii horena waa sheegnay intii allaala intii maxaan ku sheegaa u dhexaysana waan u sheegaynay hay-adaha, waxaan lahaynay war arrintani wax laga qabto.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Hir Shabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qoorgaab oo u waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Samaka.
haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha idaacadda nooga dhimaan waxaad nala dhegeysataan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo Sahre Cabdi Axmed.
dagaal ayaa ka dhex qarxay ciidamada amniga iyo taalibaanta Afghanistan. Dagaalkaasi ayaa soo laba kacleeyay goor hore oo aroornimadii axadda maantita, waxaana dagaalka uu soo afjaray xabajoojintii saddexda cisho aheed ee ciidulfitirka loogu talagalay ee horey loogu dhawaaqay. ciidamada amniga ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay inay qaadeen dagaalkan ujeedadiisuna uu ahaa in lagu nadiifiyo lagulana dagaalama argagixisada. howlgalka ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Lashkar Gah oo ah caasimadda gobolka Koonfureed ee Helmand waxana dagaalkaasi uu galaaftay nolosha dadka badan 20 oo ah kooxda Taliban saraakiilka tirsanaa qaarkood madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani oo xalay saraakiisha ciidamada militariga kala hadlay khadka telefoonka muqaalka ayaa waxa uu kala xajooday xabad joojintaasi kadib halka wadankiisa waqtigan uu u wajahaysan yahay ee dagaalka 33 qof ayaa ku dhimatay duqeymada ee Israa'il ka wada Gaza dadka dhintay waxaa ku jira 8 caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza Warradan ayaa noqonaya kuwa ugu dhiigdaadashada badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka qarxay Gaza isbuucii hore ee u dhaxeeyay Hamas iyo Israa'il. Goor hore oo hadda maanta ta ahna Israa'il ayaa duqeysay guriga Yahya al-Zanwar oo isagu ah sarkaal ka tirsan Hamas isla markaasina degan Gaza oo ah halka ay 7 ka xiriirka ah ka socdaan dagaalada u dhaxeeyay Gaza iyo Israa'il. Macad wali Zanwar in uu joogay gurigiisa markii duqeyntaasi lala dhacay wakaaladda wararka AP na waxa ay qoreysaa inay suuragal tahay in asaga iyo rag kale oo saraakiil ah oo ku dhowdhow ay ku agdhumaaleysanayaan meel aan sidaas uga fogeyn madaxa ciidamada Colombia ayaa sheegay in xubno kamid ah ciidamada booliska ee dalkaasi ay masuul ka ahaayeen falal gabad falla ah oo la xiriira qalalaasaha ka socda dalkaasi isla markaasina lagu ciqaabi doono oo sharciga la horkeeni doono xadgudubyada ay geysteen dadka dibadbaxyada dhigaya iyo kooxaha xuquuqul insaanka ayaa lagu soo warinayaa in ay ku eedeeyeen saraakiisha booliska inay dileen dad rayida isla markaasina ay awood xad dhaaf ah oo gabad falla u geysteen sidoo kale tana ay hub u adeegsadeen dad shacab ah ka hor iyo kadib banaanbaxyada eedaha la xiriira xadgudubyada booliska ay geysanayaan ayaa keentay in ay banaanbaxyo rabshado wato ay ku faafaan asbuucan magaalada Babayan
aday u mahadsantahay Zahra Abdi oo qodobadii wararka caalamka markale inoo dulmartay
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari maatan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha haatan dhageystayaal nala dhageysta heestan dabacsan
idaacaddeenii fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan. idaacadda waxaa isku soo duuday caashe ibraahim aadan caashacuud. dhanka farsamadana waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.